nkwasɛm ɛbrɛ ni onua ɛbrɛ aso sɛ obetie nkwa asɛm asɛm a ɛma ni dasoɔ asɛm a ɛkyekye wɔwerɛ asɛm a ɛbɔ kwan ɛma wo na wohunu twerɛsɛm mu na wohu kwan bɛfa so afa kristo sɛ wɔkra ɛne wagye nkwa ɛyɛ musomfo Akwa Hayford ɛna me ne mo ɛtwa asɛm yi asɛm yi ɛfiri Lifeword Media Ministry hɔ ɛna ɛba wo nkyɛn yɛwɔ abɛɛfo mfidie no so kɔ Lifeword Crowder wobɛhuyɛ www.lifeword.org nanso wobɛhuyɛ wɔ hɔ wopɛ nkwa nsɛm a ɛwɔ kasa ahodoɔ bebree a wote biara no wobɛyɛ dɛn wobɛnya no ɛwɔ hɔ bɛda wo ase sɛ woayɛ krado sɛ wobɛtie nkwa asɛm ɔmɔdea sɛ wɔbɛfrɛ wo nua ɔmɔkafoɔ obi biara ɔbɛn hɔ no woasɛ wɔ sɛ nkwasɛm ɛbrɛ adu ɛne deɛ mu mɛhyerɛ sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ ɔdɔmfoɔ ne mabɔhufoɔ bible tiefoɔ gya wo nkyɛn ɛna akra nyinaa ba awurade nnɛ yɛwɔ w'anim a na ɛne yɛsrɛ ne sɛ bi yɛadwene ne yɛnte aseɛ ni yi wo ho adi kyerɛ yɛn ɛwɔ w'asɛm mu awurade sɛ yɛniwo a ɛnɛ bi yɛadwene ne yɛnte aseɛ ni na yɛhunu wade ne yɛmfa wo sɛ yɛkra ne yɛagye wo nkwa wade deɛ wafa wo sɛ ne kra agye wo nkwa nso wobɛto no gyidie mu no woama no atumi agyina na akɔsi sɛ kristo sɛ woba a ɛmu biara nyɛ ɔyera ba na waka sɛ mbo menko apa kakra yi a mede hyɛ mu sɛ wotumi adi hom no nokorɛ nyame nhyira wo sɛ woayɛ kra de sɛ wobɛtie nkwa asɛm ɛbio ɛyɛ mosomfoɔ Akwa Hayford na mene mu kyɛ asɛm yi onua ɛnɛ asɛm yi me ne wo bɛ ka ɛwɔ obi a bible mu no ne nuanom frɛ no sɛ daesofoɔ ɛyɛ hɔ jacob ɛba a ɔtɔ so tu baako ɛyɛ frɛ no joseph na joseph deɛ sɛ ne mma no nyinaa no benjamin ne ne obi a ɔtwa toɔ anam sɛ ɔyɛ dumienu na jacob saa wɔ ɔbaa baako dina na yɛmfa no anka ne mma no yɛka sɛ ne mma a mmarima no yɛfrɛ no sɛ wɔyɛ dumienu na joseph ɛyɛ obi a na sɛdeɛ a ɔmaame berɛ ansa na ɔnya akwaraa no nti no ma papa no bɛpɛɛ n'asɛm ɔpɛ ne mma no nyinaa asɛm deɛ nanso ɛyɛ dɛn a wowɔ mma a wo dɔba baako wɔ mu nokwasɛm ni wopɛ wo nyinaa asɛm biribia wɔde akwaraa no baako no a ohun sɛ ɔbɛn papa na ne maame nso ne nua no awo mma bebree ne mma awo a na wɔte wɔn nkyɛn nso awo mma bebree ne maame no na awo mu no ɔbrɛɛ ɛna yɛfrɛ no sɛ ɔde wo joseph de papa n'ani bɛgye ne ho paa nti na ɛbɛn papa n'ani gye ne ho no na ɛyɛ ne nua no mu no ya ɛyɛ wɔn yɛ yie paa akwaraa yi wɔnyini enu ahen bi a na ofura aseɛ sɛ mmaso daeɛ sɛ nnipa nyinaa akoto me abosome ne owia ne asraman nyinaa akoto me nti wɔpapa ka sɛ daabi ɛnka saa na yɛfrɛ no sɛ me nso mɛkoto wo bi anaa ba nokwasɛm ne nea mepɛ sɛ me ne wo kyɛ no sɛ deɛ onyame aka fa a ho biara no ɛyɛ den ara ba ne ɛbɛbɔ mu nti deɛ me ne wo bɛsua no nnɛyi mato ne din sɛ ran dwane na gye wo kra nkwa dwane yɛwɔ kwan bebree ɛfa so dwane yɛdwane ɛfiri biribi ho ma ne gye yɛ nkwa yɛdwane nso ɛtoa biribi ma de mboa de brɛ yɛ nti saa asɛm dwane no yɛ gyina hɔ ma nsɛm bebree baade a me ne wo sua no ɛnɛ ne sɛ dwane na gye wo kra nkwa yɛbɛhwɛ biribi wɔ Genesis chapter 39 emu baako de kɔ ɛkɔsi edu nti yɛbɛto yɛ bo na yɛatasetase no saa baako baako na yɛahwɛ nea twerɛsɛm no ka wɔ mu bible no ntɛna di sɛ joseph yi ɛbrɛ bi ne nuanom no de mmoa nwan ne adeɛ kɔ adidi ne wɔ mmaa de ɔpapa som a joseph sɛ kɔ na kɔhwɛ wo nuanom no na nkyerewiɛ ne nsuo ne adeɛ your friend is saying, Fakakoma won. Na you couple pam at a Josepha, a friend coat of many colors. And then sad no man in your nose, sir, and ya. Jero, yeah, Joras can cry one home. There's also opinion in your nose, 17. O simu koi. Na oko no ni nyanom tu weni uwe chichiri no. Uhunu no. Waka sefe, da yasufo ni na eba no. Uwa akwala utosu du bako. Ye nye inabeko tu. Itibia seye mkunu kura na unja saa da yasufo ni nisema okekano. E na unia Rubin peni eka uhunu. Osi debi, yukuna enye yi. Ndiye debe se nese wope amona. Bia yitu tise ebura. I name we are dry and wouldn't look ashamed. You would look ashamed, no. I mean, chiding on your mea, not only my dinner. Now, we see, bribi, and son of a bribi. Not on your mea, she shares, sir, a burano, I'm on an atuho, edda. No, you may be see, on my teacher, sir. Oh, yes, sir, on your coupon, my teacher, sir, which I say. Say, who share, said your electricity wire. On your mea, a bona dinner, and son, electricity wire, a jabber me. A friend saying, and I mean, I'm in Piazzo, and soon a yes, I know, man. Now, when you say a baby baba, Anuma, back with his war, and yan if you buy wooden powder, was a consumer, a betcho, but Anuma, dear, back with his war, and yan if she, and to Yanko Pong, a ye, on Yanko Ponga, oh, no, my dear, you know, or to me, I dear, you know, and to know, we see, sir, Biano, Ama, Joseph Dada. It will too, and you know, na. Owure bi eba eti ne fupon koso a na oye the friend saying Egyptian eni a oba ya a friend Ishmaelite ebi eba enti ebi mo ni anu bi kaso eni eba ya yonkuno na yekwa ne kasa abobi achi na we bagusi debi the person ni se upa yonfanisha amune nmo enti amunanu mwishwa no huu se Ishmaelite nini eba no ena woye wajin se obe tonu na wajishika na watonu enti bidi ajin ba se oo eni ye ni kutu no yenji na yinkumu ujani bako ni yafani mbujani ya miyako wakanchi papa se yinu ya no yeba no ni huu se odakwem ena yafani se yedi natadi abechilewi but no nya miyashishe no masedi ya midi nkankaye no enti wo ye na wo ye waje so beton ama ye friend say Ishmaelite fono ebi enti na ema ye friend say otono na otono ko Potiphar o ye ankobia hinu supeni eti genka ka sam no ewo Genesis chapter 39 verse 15 no so na wodi Joseph ekwa Misraim na Pharaoh pieni Potiphar a o ye ankobia anko bia fo supeni no a oye museum ni no tono Ishmaelite fo no a wode no ko ho no nsem ne rade edi Joseph echi na oye oberema na ne ho ewo srade na otena niura museum no ifrem ifi amen woni me bia mokoto no mjo mse omo tono kra ema ye fene sey wako ya kwa ewo baby but unim otono no so wanfana nko bibia wo na se ohwe usua bibi afa Ishmael asifo ene Jacob no asifo ene Isomo asifo ene sa eya obehunu se Jacob olenke ne nyoma no ye na die nyina pepepe unima die nyina ofrechichiri ehunu nyoma nyina onimdia ebesi enti bible no wode ne kopodi fafie no bible se na ewradi edi Joseph echi onu a wotie mim mfa ho se bia kaka nko asumu obebi ni adia me se ewradi ebedi wachi ewradi ebehwe wakwan nyina esan se na bible na ma se no oyobere mba ne ho ewo srade na otena niura museum ni fie imu miensa radema ohumra srade efri ene eko radema bibia obesom biara enye yi radema sa sade ma ho se aware na utimu na yesi ye dwa kwɛ nkwa so ma se ɔ sade efri eneko fa kristo se wo kra nkwa urade ma sade aba ho ema mpa aware no o eninji abam odwuma no urade ma sade mbremu o yes odwuma no urade ma sade abam ampa akwantu na wotu na ni daso sabre ni daso ni wono urade ema ma sade emra wo ho na mfaso de emra na bi meka emba na ebusu enyinara edimi nua wutie mi Jacob asemi eya asama emu emu duye pa a ye friend saying onyame efa so agi ye friend saying Joseph binya utimi enkechi ndaso nyina nsan asem mesa to aso eni ti dia me no kan se eto dia dia kirade san se Joseph na o yobi o brain ho ase so brain ho ase nti no eni nwa ni o ye nechi nyina no wana obi ankutokwa na na onim ni ana nyame aka fa no ho eni nti ni a wo pese wo ye ni bia wo ye na wo de wadwini mu no onim se Joseph de ya pepa na chi kura na sa ko di antro me se bi nua so bi a di antro fa wo dwuma ma oh yes mani pa no ho nkyre no na mu no wo no wo no sa antro enda ne sade enda ne sade enda ne yedie sa mpa ye do ato yare bi mu o na yare sa emma Urade ma ayarsa emra yes yes ayarsa sade emra wa grabom imputo sade emra wa babom e kan ko sade emra wa babom yami shrawo so wochi enkwasem unu yasaw fa kire so kraje enkwa ende ya dumre ende ya kwaje da nso bekoso wa eti betoa asem weso na etimi aboa o bibre se ampa ini da so san ini da so ewo ho Esa se dia dia Joseph mpono na ni panyina ni mse ne chia den ayira na nso ono nyankopo wa ne tumbu ade nyina so no kira se me hu pefe se na onyankopo de ne chi na ne ho nso osrade onia yo no ma na yo ho se ni panyina hu ni panyina ye boni oni pe biara aya da masini aya boni da boni so na kotia e wo ho na de Yesu so bewu asenia no so e be twa ye boni ka no bi biara obaji ne funso atum sampa yo yemi oduboye ni wari fan funso chemi na ofa kristo se ne kraje nkwa no bible se obaji ne nkwa de ni mi mompa ya se wari yesu ene asama ba mi chen bi tum se mi oduboye ni wari fan funso chemi se o pia ma nyo yiraba wari na baba tena mi mu ade no mi ntua na mon abade na sade emra me ho so bo sampa ye we a ya me kan se urade shira onum kan ho se kristo pie na hinye mi da ubo ni gidie mu na odwa ne pe mu no na odwa koma gitum se yesu kristo wu sori e na odu pe mu beko nkwa ji mu bunya nkwa ya me shira se wetie nkwa sem se da foforo so be krado na wetie bi telephone number ni 0244 869499 0244 869499 Eyam Sonfo Akwa Hayford and I'm no HR Semi. Asami free Lifeway Media Ministry and I'm no check. Yamishrao say Utie Mkwa Asem. Bye bye.